sijawahi kuwazaga ga ga oweo waniwezaga ga oweo usifanye njia kwa mama nipitia utanyumiza dia na mimwana tangu mwenye moyo na machozi pia si unasikia kulia lia ndo nachokiofia kama ushanigonga basi nyone huruma usiongeze kia oh na 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 uwepo wako mimi mwenzako na enjoy oh na 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 yani kwako nyanga nyanga niko hoi oh na 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 ni kwako sisemi siko hoi oh na 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 si unajua moyo mwangu kwako umeka ka ka oweo kila ukidunda pa 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 oweo oendo naikuwaza ka 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 oweo waniweza ka you didn't make me sing baby
You didn't make me sing, baby.